yanda jo e mintaji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi alinyali abdul munio tenta e mon sembe habaruji mede hande ni halando jeddire ittanade duni fa hande jande lokol der lede duniyaru do ende asso e pt hano gubal pelle duni fa hande derani de jande lokol do lawol gol ende ni gadi battu jodo hale en do der hubere nyamede ende en kalandu ni fa handen do umminolo bitigaaji e himbe wondube luma ku nyire duni fa handen beddol tukkude yawta der hubere belle yar yewtere pindinol meden studio kalangu handen duni fa ne wadatana do batu jeddire ittanaane finatawaji leydi Burkina Faso e jaaki leydi Niger to batu gu enda handen sappo lewru men hitandu ujina didi e laso e nay suudu kite mawnu leydi Niger duni fa hande hani yewtinaade fi ittude toggore ardangal e Bazoum Mohamed ardido leydi Niger kido enda fi o duni fa hande am fabbinama yara jeddi lewru juin hitandu ujina didi e laso e nay mo Allah yari dum duni fa hande do jamul pasotobe Bazoum Mohamed o duni fa hande ko watta kambe pasotobe enda ni he kitodobe suudu du enda ni yewtino fi o enda e darnude duni fa hande nyaloma mo himbe kumpite do no kite de enda gadiri Mamat Idrissa Debi itno kan suba duni fa hande der chuba kiji ardangal leydi Chad ko wada jeegom lewru ma hitandu ujnadi di elasso ene o hebi duni fa hande do hamre wotibe be enden ni chapande jeegom ego e ko deki kenga duni fa hande ange ano fedde hawjine chuba kiji di enden ni to enden leydi Chad hali dun der andinore mudum sikse masra kande ki hemako o hebi duni fa hande kanko sikse masra o enden ni sappo jetati e ko deki do hamre de enden padake Albert hebi du fa handen do hemre denden sappo e jeegom e ko deki himbe duni fa handen leydi Chad denden ni burtake senne yewude wadude cubakiji di enda do hemre chapande jeddo e jow kan woni sembe burtake himbe yewude wadode cubakiji di enda limorde duni fa handen no hada suudu kite leydi Chad hawjidu dun fa handen fi dewtere mara leydi Chad denden ni tabintina limorde enda handen sappo lewru men hitandu ujuna didi e laso e nay aso e pete gubal pelle daranide dun fa handen jande lokol batu mudun duni fa handen be gadi dum batu joda hale do der hubere nyamede en dun duni do sigila batu jeddire ittanade dun fa handen fi daranade jande lokol der leede duniyaru sembe batu hitane hikka gudun fa handen kan woni jande lokol no darjin ina bi leeda ko sembin dinago nani ko biso Musa Souley de ko todo dun fa handen ardido gubal pelle de en dani do majjum ko Hassan Nour waddi firta dengal fulfulde
la semaine mondiale d'action
je il itanande golle dun ewtana filla jandene ko batumun watte da duniyaru fu fa hore be deydini e ardi be jandene miccintine dum woni golle mabbe ko watta labi jande dertini da duniyaru fu e da leydi Niger ande kokki do belol jikuji gam ono andi ko yaade yeso hebata ko do fi jawdi leydi ni na haru kellal do belol jikuji na irimu sa hana jande hokka sembe dum wadi e jiida ami no hani jande hokke sembe ko watta horebe leydi ni e ardibe jande ne fama dum woni golle mabbe do fi jande ne ko watta yaade yeso hebo de leydi ni
transformation sociale puisse avoir lieu
gartirol tewteru certificat ko sigila wade hitan hikade andal ni no ko beede sembin dinde jande lokol e jangobe duni fa hande hokkabe sembe jangude digginde jandeje mu hanono ardibe hawju fi jande lokol e be juude mu en tawa der fi jande lokol de andal ni kalir nani ko Abdullahi Isaka Mamoudou kawjotodo duni fa hande fi gadol tewteruji no to inspection franco arab mu tilbere o andal ni wi do majjum ko alamin wa sharwa di firta dengal fulfulde
ça va même donner beaucoup de valeur par rapport à
sigila o ko wartira no hokkan tefol tal cour certificat darja gan etol andal ko sukabe lokkol jehobe CEG gadante der jangirde mabbe no fero diri e tefol certificat gadol tewtewru tefol tal cour certificat du no famete andal suka on no wontiri amma etol andal ko wadate der jangirde neddo fu no andi no dum woni dum wadire cilogon janginoben no gatta muyde berde ne tina mo be gidi be accia mo be gida amma sigila gartirado o no famete suka kanudo yaha CEG mo jangaydo hodita kala suwalgal
doit être redoublé
beddol kessol ummaade duuni faa hannden looga yehude duuni dogon duuci dalila muɗum ni waddi ko ɗum waawi ude hannden ni ko huɓeere belleyarde enɗen ni hannde ɓeydi ɓadaade noon huɓeere ñameede enɗen e kuɓeeje ɗiɗi ɗi enɗen ɗum ɗuni gam yaha wartaaji himɓe are mumen koya dow beddolgol enɗen ni waddi ko ardiiɓe commune belleyar o enɗen ni bi'i jo en bitigaaji e juɗɗinɓe laawol dow laawolgol enɗen ni lumaako mum en ko hana dow goga na joɗɗina bitigaaji ɗum en ɗi enɗen no hoɗiri dow maggol ummo nani ko adjudant chef Nuhu Mamman ardiɗo duni fa hannden commune belleyar o enɗen ni wi'i dow majjum ko Seydou Abdou Windi tan waddi firtaɗe ngal fulfulde
son fanda o manti balayare filin
lawo ngol jitta ngol wana pelle yara e filinge tan jeydum niger fu jeygol wodi de neddo wurto nyamey yaade tawa e maradi kangol tokkirta denne no hunde non kawta dum bibbe leydi fu dum wadi ko min bi bibbe leydi warbe nyibude do maggol be mabbingol dum du no don torra yaha warta bibbe leydi ben sanne faabe majjum wadi ko min koji lawol wiide nimbe fu nyibube do lawo ngol ko wana nder gonga non min kokkiɓe jeɗɗire ummade ɗon nogay e go'o lewru ndu non ni soni ɗum waɗi nogay e ɗiɗi koɓe dillay ɗon min gardan loredi amen e katar pilaji hoƴƴude guineji mabɓe yarude fouriére sayto ɓe joɓi komin
kokkitaɓeɗɗ
hannde dogon duci to ennde duuni fa hannde luumo kollol na mbiyen luumo awdiriji duuni fa hannde e sottirde himɓe awdiriji ɗi enɗen ni firta campagne ji e ɓe juuɗe mumen tawa duuni fa hannde nder fiideme kan en cigili luumo go enɗen ko watta duuni fa hannde remoɓe keɓa awdiriji keƴorɗi waɗude golle ndungu mumen hitani hikkadi enɗen ni nani ko Alhaji Issoufou Maizama ardiɗo Alheri campagne demal e wurtinde awdiri noon to enɗen dogon duci wi'i dow majjum ko Aliou Ba waddi firtaɗe ngal fulfulde
luumo kollol noon ko kulle men ɗemin connata dow sijila dungu ko fondi wardi ko handi demowo fuu siryo faa wooɗa ko Allah waɗi luumo dogon duuci luumo mango noon waɗi min gaddi kulle amin ngam sonnugu hitaane fuu minen gadda awdiriiji e kulle ko waɗirte demal e birgiri jaman e kulle ko warata kulle bonnooji aawatirɗi minen goodi himɓe pantinooɓe demooɓe dow fii demal ñalaaɗe noon ko demooɓe garta ƴeewa ƴama ko faamay fuu woɓɓe no cooda luumo gon no heen sey ñannde himɓe puɗɗi demal mum en aawatirɗin waɗi wooɗi
ciro région agades duuni fa hannde remooɓe muɗum no aawa kaliiji duuni fa hannde ɗuuɗal mumen hannde no ɗon no boppa golle mumen ɗe enɗen ɗum ɗuni dalila raf keƴeren ndiyam waɗude golle ɗe enɗen nani ko Tahiru Seydou ardiɗo sarouse département ciro wi'i dow majjum ko Ahmed Fela waddi firtaɗe ngal fulfulde
guleeki ko noɗɗo enɗen sanne dalila majjum waɗi ko faɗo ndiyan cakantararde enɗen semme muɗum no ɗon no ɓuyto eɗen mbawi wi'ude hannen ko baago soɓɓorike gaɗa woɓɓe boppi deme kaliiji mumɓen dalila majjum nder ko heɓa mosola majjum meɗen miila sigila mawɗo mo gonnatti yiɗi joƴƴinde foɗoyde ndiyan wadda no wawi laatade mosola majjum min gi'i liloaɓe gari ƴewude to ndiyan ɗa enɗen wasete foɗoye wadde waɗa e balɗe sappo ko wayri ɓe ɗo enda ndiyan ɗa enɗen nde heɓaki golle ɗe enɗen mbawa waɗede ammanni ko natol dungu ɓadike natoyde meɗen miila ko himɓeɓe enɗen no garda e hujjita golle
mumɓe
Niger jeɗɗire wittine de enɗen ni de en daari guleeki waɗi sanne fa hana seɗɗo guleeki kiiɗuni fa hannden ko waddana ɓalli tampuɗi noon naane mi e misali nayeɓe tawraɓe ref keƴoran cellal e cukaɓe saɗormaji nani ko hollitore duni fa hannden de docteur Ishewu Mahamman ardiɗo loctorore fotorde huɓere agades de enɗen ni wi'i dow majjum ko Moussa Mamman waddi firtaɗe ngal fulfulde
la chaleur ke som entrain
wulo wulo goo himɓe goni no gi'a no feerodiri e wulo wulo ko andano abadago ko duuɓi bittiɗi fuɗo nder wakkati lewru avril e mai himɓe ɓe gala sembe kan wulo wulo gon ɓuri torrugo hano goduɓe ñaw tension diabet na walla ɓerne na goduɓe ñaw ƴakku ñaw paɓɓe na weelaɓe denne ko woɗi woni nder wakkati o sukaɓe ɓe bawta jecci fa ƴama kokke ndiyam no handi kokke ndiyam wakkati warde wakkati mawɓeɗo jara ndiyam ko watta ndiyam ɓalli maɓɓe ta hantu
kenga batu fijoji lebbi jeɗɗi elude duni fa hannden keɓol dungu lobbu duni fa hannden fuɗɗa ton enɗen do so miccintinen himɓe duni fa hannden ko batu fijoji ɗi enɗen ni ko fijoji noon ko fina tawa leñi leydi Niger goɗon nani ko Mariama Ñandu biyeteɗo Kumbu famtini dow batugu enɗen ko nana Hadisa Hassan waddi firtaɗe ngal fulfulde
iri hayno duri yongo kirige te wato
unon gawri amin gol min gattano dengol fiyobe bukkoji be illa law be garta nokku futo pukki haa katawa kambe jimaajo mudun nawar sai la sarko dun sankito dun wattana balde jeddi min kingatana dun asabe umminde ladde bene koy asabe deni ladde de ummake be jilake be garti den non didon gol be ittingol nimbe kojo dira njaatom ladde kewde no ngara musa na waran bene koy no waran kirey no waran ladde bitende hamninde no waran kambe zaataw de bene koy e kirey wari den bobbi di njaate cingo e ton jonkay nimbe ngara jama filla ndungu teningu wodan non nangu wottano fula de no kala
dila lene igaji
Lady Niger yahi batu jeddire ittanade duni fa hande fina tawaji ko Lady Burkina Faso laso e jeddi lewru avril hitandu ujradi de laso na yaade nay lewru ma en du enda batu laso e goobu guduni fa hande wadama ton enda boboji laso Lady Burkina Faso nyaloma nayabu batu go enda ni are Lady Niger kan en accha holle fina tawa himbe duni fa hande feccide himbe ton enda warbe to batu go enda fa handu dum feccida andal e nyanyal gal gollobe golle jungo Lady Niger tawra en kettino ko Alisa Wedrago mo studio yafa waddi firtaade ngal fulfulde
Do tende jedidi da ilili Lady Niger do mun latindi gansi takena e warde fijo laval nayabal ko mabbitol jeddire ittanande filla fina tawa e adaki
C'est vous vous avez donné le prix
Mais moi je suis
vendeuse. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
De duna nyalande no ittanande nimbe wuro bangere bindugu so der gallure bobo julaso to bibbe leydi Niger wadobe gollal juude ngari hollude are ko ngatta Henri Kolo Amadou Ardi de Sarus Kaji de Filla gollal jungo der Niger na ni ko wido majidou
Ce sont
Are non de gollobe golle jungo gadi iri majidou kewde min gaddi are gadiraade lopal guri godde majje cianyaade non de neddo wawi nawtorade der fi burna mudum de jeya e fina tawaji hin
culturel traditionnel
Fatimata oni porna kina kadule lenyol germa be Niger e wattu de tamaje odu warana holli gude fina tawa ko wadirte bangal der Niger
disarno de bangado e banganado suddorti illa bangal gal battake inna bangado sodata disage didi sodana biun debbo goto bangantedo ondo goto nyande bangal kambe cuddirte
yimobe hebe ko wari e batungu kolli hunde non kolati warde hollude andal mun e feccidide e nimbe yerno Abdul Salam jimo leydi Niger famineri
Ah vraiment je me retrouve chez moi.
Mido do enda hanoni wuro mi tawa. Mi wari batu gudu mi durwa keddi bawde am. Sodude enda chaka am.
Même et andone aussi.
To Amadou Abdourahmane ministre Lady Niger kajude filla fijoje pirtal balli o wi ko wadi Lady Niger suba gan sodo ndirde enda no hakunde lenyi didi.
Vous avez remarqué.
Are de Niger et Burkina gaddi kollude e lumo kollol gol enda. De winda kanu do majjano wi ude. Are de Niger non na de Burkina wala no neddo feru dire chaka majji min gari du sembin inde labi dental chaka lede sahel aws min fu dane wor
sur tous les points de vue
no be bura be chapan de ngoyo jom en ande do filla fina tawa be niger ko wari fottude e haltode o batu fetti didde ande mu do inde lede niger
Bandiraɓe heddinaniɓe habaruji studio kalongo e fulfulde ɗo kokkol habaruji meɗen timmata
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati ɗiɗi e joyi ko RTL noddon laabi joyi on joɓata feybuɗu so ɗum ƴarake laabi jeyi nden joɓoto buuɗi tati e noddogol sigilaji studio kalangu keriɗi ɗi to oɗon mbawi heɓude ɗum do play store
ngidi hettinade sigilaji studio kala ngudo whatsapp lilde batta kilo modon lamba chapande jetati bolum jeegom chapande jetati e jetati chapande joy enan